yamba tina yamba bwino Pachi yambe zina libwino Zango buta masana sana Tawizo se tika enda tonse Zovuta tika enda tonse Zango buta masana sana Welelani Welelani Zango buta masana sana Manya sauli nacho Chikapita umakumbuka Zango vuta masana sana Inuyo tinasiana Koma benti mamanga Paka kale ndiza kumbuka Welelani Welelani Tama sana sana Ukwati woye randiwo Mulungu anadalisa Ulekana ikale infa Kwati woye randiwo Mulungu anadalisa Ulekana ikale infa Welelani Welelani Zango buta masana sana